This is the African Music Mix on the Voice of America.
proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on The Voice of America.
like sunshine for your soul. The African Music Mix on VOA. From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
for day man design. This to me man no when your face fancy as the entropias, yes, it is taking me home. Maybe a buffo, me man one instead. Oh, must walk on, I am prayer was them. I got days in me, sir. What's so pressing me as being in me, feel renty, media me and him for my urem. Abofra. Mini, Kabashot, Tilati, Musisiati, Nebuway, Katasu, Nadati, Nawaru, away Yachi Remy, Abo Fradia, Wuko Sita, Ujabi Burabo, when you see the free book, Robi, Robi, Yahoo.
Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Aún sura mboni natoa picha na mwona baba taifa kashika kichwa anasikitika anasikitika na mwona kifimbo kuno rejea East Africa na mwona na mseneta zisikisa uti yake na nikata anajikata na mwona siyasa na aswasa ya mungopa na mwona traffic imazimisha dilema kutoa lushwa na mwona juma neto ufweni na mwona center na mwona vijide na ilia pesa ya Jennifer na mwona mwanga na tumikisha kata za chamba na mwona mchamba na lizwa na yule mjanja na mwona selelo tundana kitoa loa
Kisho kijemelea mamtoni mamtoni wasani kumiliki magari nyumba za kulala tusioni tangazaji bila mkwanja kuishia nyimbo kaburi na wasiku ananemeka msania na hali na mwana mdosi ananambia toka ligonge kwa kimia jauta tahuni na mwana promoter mkoa kijaribu kulibuni na isikosi na doda yenye chata batu na mwana JD akiwakilisha kwenye kora na mwana lugi akiofia wandicho daku kumchora na mwana wasani wa changa tukaribu chati mpipola wakongwe batu Toto kishika nitumie mpira we
Splendid sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on the Voice of America.
Magalina, Magalina.
Ye ma belle, mi gena tene ku se na beti miso, ti ene na mo mama.
Chica Marrón The African Music Mix. Where the magic never ends. On the Voice of America. If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The African Music Mix on VOA. Mm-hmm.
African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
واحلم بإيه تاني خلاص. always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
Thank you. vitu zanji tuchine zanji tuimbili aha tiani chinani chitani
Free on your favorite radio, VOA Africa.